byabalebi balebi womu nga newe kuba kwakyeye ennyo teryayitayo gyalyeko ye musajja w'omugaggo oyo gwewafuna gayebawo takuwaayo kadde bambi ze nfunda n'omwavu bwembandumwa abeerawo nenyiganyigako nempona mwagala ono muyita ddati era nalayira sirimuleka bampola n'obo babino jjo bandi mwakubanagana munda n'ono weyadde mwavu tetandumya walayi mwagala
Chobera yoli kunza tanina katu banonya kukundenya abo bafeko senderero wagara
siwi banu mwa abirawo nanyiganyiga kone mpona wagalono muyitandati ila nalaila sirimuleka mpona nobo babino jo bande mwaku bandagana kunda nono yate mwavu
Nabayamas gachimbicho olufini olwamasana akabino olwindo olw'ekiraalo
ira nyesanyu otuka ofuna obulamu ogiyizeyo kasiti nondaga ntondoozaako ebyobugagga byabwe batwale bandege kale bantama buba kulwanira nnyo ate bababizenze bantama bwembandumwa abeerawano nanyiganyiga kone mpona mwagala ono muyita ddati era nalayira sirimuleka bampona n'obo babino jjo bande mwakubanagana munda n'ono muyadde mwavu nze tannumya walayi mwagala
Wala